Izo stresi za kudaiwa makodi uko nyumbani, kwanza zitupe mbali ndo upige hodi umundani. Na ukitaka ushauri bora uende angaza, hapa ni kula vizuri kunywa kujigalagaza. Ito kiuno kakupama mama, maonyesho na votingisha nyamama, na mabisho ajo ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka. Kuja klabu na umeka kinyonge umejinami.
Juma, ice Juma.
Kama unyu ulabu, agiza taka soda kakuzukia.
Juma, ice Juma. Harmonize it, ice Juma.
Shida mikosi na tabu, kila liepo hai anaibiti.
Juma, oh ice Juma. Toshkazi,
we dada, Juma. Nyonga wakune bibabu, mida mida utawadangia. Kiuno kakupa mama, maonyesho na votingisha nyamama, na mabisho ajo ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka. Where did you
get inama? I nuka, I nama, I nama, I nuka, I nama, I nuka, I nama, I nama, I nuka. Mwanama, hamba puza maja sijupindula. Mwanama, hamba puza maja sijupindula. Hey, chama ni mwenye gite uwe na man. Agirwatsi ba mshito tswe lapi. Achu. Balala wasala. Tabani wajagitse wena man.